Ajá. Ah, wadau, kwanza kidogo tuko ni ajeni, habari ya masiku, mko fiti, hope mko fiti. Ebu, ushaijiuliza mbona unafanya chenye unafanya? Najua, if you're a career person, lazima kuna ile project yenye unafanyanga, na ushajiuliza mbona unaifanya? Like, what is the purpose? Why are you doing it? Are you doing like, ebu take a time jiulize, ushajiulize hivyo ukipata time, ni text, ni DM pale nini? Ni DM IG. Let's talk about it anyway. Mm-hmm. How are you? Good morning, good evening, good afternoon, good kesho, good whichever you want. Nimekosea wapi? Nimekosea venye nimeanza. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good kesho, good whichever you want. Hope mko fiti. I'm excited. Okay, naweza sema I'm little bit excited. Si aka sika achievement kakubwa. Actually wacha niseme tu niko excited. I'm excited tumefika towards the end of October. I'm excited kafi litolewa. Sasa saizi tunaweza zurura Kenya venye tulikuwa tunazurura Kenya, na we can take the podcast on the road. Something amazing. But taking the podcast on the road, I'm thinking of season 2, towards the end of season 2. Tuko na almost 30 episode to produce. Kama saizi tuko episode 25 of season 2. So now we need 54 episodes. So basically those are 29. We are hunting for 29 episodes. Yeah, we are hunting 29 episodes. For the 29 episodes, tunaweza amua kuipeleka kwa rodi. Kwani iko nini? Anyway, niko excited. Last week tuliongelea story ya Colgate. Tukapiga story ya Colgate hadi tukafikisha na pale kwa technology yenye anatumia kwa brushes. So this week ilikuwa nataka tuendelee, we pick up from where we left. Tunaendelea. In fact, wacha hapo kwa brushes. Sijui kama niliwaambia Colgate walibaingia a certain company. Waliongeza hii kampuni kwa portfolio yao. Ilikuwa inaitwa Hello Product. Hello Product kuna time wali invent a technology of fusing CBD products to their toothpaste. So, infusing CBD into their product. So, wanachukua extract za bangi ama marijuana. Wanazichukua, wana extract. Izo extracts, wanazi infuse kwa kutuka toothbrush. So, hawa nini, Colgate kuona hivyo. Unajua Colgate wamekuwa kwa game tangu 1800s. Colgate kuona hivyo, wakacheki. Now, this is interesting. Wakona wanapenda hiyo idea. Waka buy the company. They didn't go for the product, they went for the whole company and added the company to their portfolio. Adding the company to their portfolio gave Colgate some head start ama heads up. Iliwaleta kwa technology ya bangi sasa, wanaweza produce products zenye ziko na weed ndani. Basically za healthcare. Alafu market penetration manzi ilishutingi. So hii ni 2015. But waki add e product kwa their portfolio ilikuwa 2020. So according to 2015 data ilikuwa inaonyesha 67% Colgate wame penetrate the market in 67%, like wame take 67% of market penetration. Market share ilikuwa imechapa 45%. Kuna time ilikuwa anga 50 ikatoka, lakini so far so good, Colgate is still leading. That is according to 2015 data by Kantar World Panel. Imagine na kampuni kaa hii ilombia. Kuna kitu something interesting about this company zenye zili survive world war zote na civil war. Hizo kampuni usizione, hizo kampuni kama Johnson & Johnson, kuna reason mbona bado zinaendelea this hizi. Kuna reason mbona vaccine ya Johnson & Johnson inaleta ish venye, like in a star conversation as long as healthcare is concerned. So tukirudi hapa manzi, nataka tuongelele vitu mbili tatu. Tuongelele venye Colgate imekuwa ikijiposition as a brand, venye imekuwa ikijimarket. elements imekuwa ikitumia, kitu kama logo, kitu kama color, hizo ni vitu tutaangalia. But before tuangalie, hebu mnakumbuka ile time yenye Safaricom kwa ad yao, ile ngoma yao ya ad. Anyway, tutakazinisha. Kwa ile ngoma yao fulani ya tusonge pamoja, tushirikiane bega kwa bega, tujikaze, tusaidiane. Hiyo, I'm not a good singer whenever I'm recording, but kwa hiyo ngoma somewhere penye lyrics zosema tuvute pamoja si vile nimesema la, if you love me, lazima tuta throw pants hapa na pale, lazima tuta joke hapa na pale, lazima tuta interpret art venye tunataka hapa na pale. Na in this case, whatever Safaricom meant with the words, ama whatever the composer meant, manze akutu sawa, sisi hatukatai, tutakuwa pamoja na tutavuta pamoja. Hey, joke, don't do it. AMC, do. Anyway, that's something interesting. Nili not, ni usikiza ads. Na sikizanga ads a lot. I have a collection of ads. Na, yo kitu ilinibamba. Yabu kwanza imagine, hii kampuni ya Colgate, ili produce Colgate the product. After the owner alikuwa anaitwa something Colgate. After the owner amemanyuriwa. After the owner ametuacha, ame left the group. The owner alikuwa ameenda the other side of the nini of the world. So product ikakuja 16 years later. Aina difference na nani na Steve Jobs. Kuna zile products zenye Steve Jobs alizileta already, zilikuwa zina hit the market, but kuna zenye zimeintroduciwa saizi, zenye zimehit, na ye already alikuwa shaenda. You already alikuwa shaenda. This one product fit, inamaanisha nga kampuni bado ina rely on innovation, zenye the founder alikuwa na rely on innovation. So wao na mabrushes na nini nini. Yung kitu ingine fiti sana. Mbona ni manza kuget sentimental? Mathematics hapana. So, as I was saying, so hapa nini, Colgate walikuwa mefanya biashara kama kampuni ya soaps. Wakiproduce soap, like skincare product, for the longest time, for those 16 years. So, venye hii product ilikuja after 16 years, it made a fucking sell. Logo yake na colors zinatoka way back. Logo na color way fucking bad. Kitu funny, hebu tuangalie logo real quick. Logo real quick. Okay, logo nilikuwa nimesave kaka picha, alafu all of a sudden two pictures na mwanga zihepe. Timu nataka ku hivi ndio venye walimu feel wakichapa presentation. Mwiliwa nina kufungua tabi nye alikuwa mefungua PowerPoint yake, alafu kidogo haiko. Sa ukicheki logo yao ya from 1897 to 1946, iyo logo font iko capitalized. The word Colgate iko capitalized, lakini inaka a little joyful, ni serif. Iyo ndi nitwa serif ya. Iyo iko, actually iyo ni serif, ni decorative font. It's a decorative typeface, inaka cartoonish hivi. Ilikuwa Colgate Ribbon Dental Cream. Hivyo ndio ilikuwa inajulikana mara ya kwanza. Between 1946 na 1963, wakachange the logo. Kuchange the logo, font inamaanisha ilikuwa ina change. Juu logo yao, it's a typeface logo. Zinaitwanga typeface logo. Sa zingine tu words zao ni chenga tu. Hizi definitions za logo. Na niko sure si mimi peke yangu. Kuna watu wengine wenye pia wakifanyanga hizi jobs za logo. Wanapata nanga tu na keyword wanashinda sa word. Hii word ni nini surely. Why do you have to complicate logo design? Why do you have to complicate logo design? Sasa we atajeka. Kuna client fulani hapa naona anataka logo na ajatumia the same characteristics zenye nimezoea sasa. Like, shida moja na logo design naonanga ina standards. You change. It's bound to change. And it changes real quick. Nasikia real quick. Real quick. Yeah, na a lot of law zo involve kitu kama logo design. Yeah. Font style. Wordmark. Logo yenye ito wordmark. Eh, lakini mimi ni witch hunter. Ilikuwa nimeendea to that one word. So, kufikia 1946 to 1963 ilichange. Ikachange. Iyo wordmark ikachange. Wakatumia capital letters. But haikuwa serif. Tukachange, tukakuja sasa kwa sans serif. Aina elongated strokes huko mwisho mwisho ya kila letter. Na ni bold ka nonsense. Iyo logo ilikuwa inaka bold. World War ili happen lini? 1940s. Early 1940s, ndio? World War. Sasa wana witch hunt nyingine tena. Wacha tuangalie World War haraka. Juu. Kuna time yenye makampuni ziliendanga rebranding. Zilirudi rebranding. Hizi kampuni zilianzishwa back in the days. After kila war walikuwa naenda rebranding. Hadi unashangaa, hey, what the fuck? Exactly. World War ili last between 1939 to 1945. Turudi kwa ilogo. Ilogo ili kreatiwa 1946, between 1946 and 1963. Hapo tulikuwa tumetoka World War II. So after kila World War kulikuwa na revolution, kulikuwa na something ilikuwa ina happen between within the companies, ndo keep up na clients, ndo keep up na kuhunt do. So the rebranding ili happen anytime ni ilikuwa bold, like seriously bold. Looking at the logo, really bold. Product ilikuwa a little bit muscular, like iyo packaging yake ilikuwa a little bit muscular. Juu nakumbuka Colgate walianza kutumia aluminium tubes tangu kitambo. Ilianza kitambo sana, na sijui kama watairudi hapo. Wanafaa kurudi hapo juu na conserve the environment, ama change to anything better. Wachane na hii plastiki yenye wanatumianga. That plastic, I hate that plastic. Ndiyo watu wengi wanaitumia, lakini na interacting nayo every morning, but I hate that plastic. Between 1963 and 1980, wakafanya rebranding nyingine tena. So hii rebranding ya saizi iko na word uko ndani, iko na word in the logo. Between C and G there is a wording inside. Now the typeface ili change. Hii typeface venye ili change, kuna high chances studio ilikuwa imechange pia, yenye ilikuwa inafanya this rebranding ya 1963 to 1980. Kumbuka countries mingi in Africa na bado zingine in majuu, indio time walikuwa liberated. A lot of conversation about civil war, about racism, ilikuwa ina happen between 1963 and 1980. Now, during this time, Colgate ilikuwanga very much affected. Juu wafanyikazi walikuwa wanafanya job kwa Colgate, some were from foreigners, like non-Americans, were not native Americans. Na wengine walikuwa slaves, wengine walikuwa nini, like it's the company that had seen it all, had gone to the war and come back. So they wanted to have something that represents a home, a family. They came up with this font. They gave us the Sanseri font, kidogo ilikuwa slanted, tutaita italic in this case. Alafu hapo chini wakaweka capitalized words between C and G. Hiyo logo ilikuwa friendly, very good, very circular, very curvy. See that curvy sana, lakini aha. Lombia lazima kukunge na mtu mwenye anani text ni kirecord podcast. Lazima tu kuna mtu. Anyway, so tukatoka kwa hiyo logo sasa, that is between 1963 and 1980. Tukienda kwa logo yenye ili change. Na hii logo ili play another major role. Hii sasa ni era yangu. Kiyo mtu hii. Logo ilikuwa inakaa. Unachiki venye ili slant in 1963. Bado ilikuwa imeslant hivo. But sasa wakapunguza the circular. Wakapunguza the curve. Wakaanza kuweka a little bit of straight lines ama bold long lines. Kama the C iliacha kucurve into inside, ikaenda ni kama ni straight, ikakuwa ni kama ni half oval. Ukikata oval nusu hivyo, the O kidogo squeezed in, like height ilikuwa imesqueezewa chini kidogo. So the G is now what inspires all the upcoming logos. From the, like the G has been it all, has seen it all. The logo of 1980 ilibaki. C ilibaki venye ilikuanga, the font ilibaki venye ilikuwa. Now during this time, there is another designer, there is another studio was, that was brought on the table. Na kitu funny na hii studio, they were not originally from America. Hawatumizi ile majina zao za Kiamerican venye tumezoea. They have different names. I will tell you about them. Wachani wambia saizi. The font that is being, that belongs to Colgate, the font is still owned by the Freeset Studio. Na hii Freeset Studio li develop hii font in 1992. Watu wenye li develop wanaitwa Manvel, Sham, Shma, Vonyan na Tagir Safayev. Najua hiyo jina, hizo majina nimezibucha kama nonsense, lakini we move on regardless. Hizo majina nimezivunja kama nonsense, lakini we move on regardless. I had to. So hiyo font manze ndio imetumika, imedevelopiwa all this time na ndio inatumika of kufanya kila kitu. So imagine in the 90s mimi nikianza kukutana na Colgate, niko na ngamza wa miana tumia Colgate, na hivyo ndio venye nilipenda Colgate. So home tukitumia Colgate, hiyo plastic ya mwisho, si plastic like the packaging, haikuanga plastic by the way, ilikuwa aluminium. Na I used to think it was tin. Sijui mbona nilikuwa naitanga tin, ama ni juu ya cowboy ilikuwa nayo ilikuwa tin, ilo like tukua naitanga tin. Na ngoja, kushaikuwa na mafuta inaitwa Malo, alafu branding yake ilikuwa tin badi Malo. Hey man, kitambo watu walikuwa wanafanya hey, advertising, walikuwa wanaenda to the lands. Teka ikukua copywriting ilikuwa. Yone, we can't dispute that. Saizi tuko na kila kitu na tuna evolve na it's good man. So font venye li change, tukaanza kucheza na G sasa. You moving to from 2001 to 2004, hii ni time a lot of commercials zilikuwa zina air on the TV. TV was now becoming popular in the early 2000s. Tume move into .com, the millennials, a lot of things that were happening in terms of tech ilikuwa ina happen during this time. So it was okay for them to go for a rebranding. The color was still red. They still had their white that they had carried from the 1800s. Bado kulikuwa na consistency, only that the G ili slant na ilikuwa na some swoosh pale chini. Like ilikuwa inaendea kukua a big whoosh, wakaongeza ile the R ya registered trademark. Ndio the R wakaiweka pale juu. So the logo was very friendly, but a little bit corporate. So yeah, ukiangalia na ka kitu na ka belt. Eh, pole na ka pesa hii. Na hii logo ya nini? Logo ya Apple. Sijui umetumia for how long. Wacha nita dig. Ta dig your story. But Apple Rand alifanya job hapo. Yeah, Roma has it kijana alikula pesa fiti. But for tukirudi kwa hiyo Colgate, Colgate kwa sawa. Now, between 2004 and 2009. Between 2004 and 2009, logo ilibaki the same, color ndio ilichange. Color ilichange na waliongeza drop shadow kwa the logo. Now, kitu funny about 2004 and 2009, hii tech ya drop shadow haikuwa imefika. Like haikuwa imeitikia sana. Haikuwa flat design. Logo ya 2004 to 2009 haikuwa flat, logo ya 2009 kidogo kidogo. Some regions bado wanaitumia actually. Kuna logo mbili zinatumikanga siku hizi. So ibu turudi. Tufike hapa 2009. Unacheki logo ya 2009 yenye tunaonanga kwa packages Mob Kenya. Unatumia logo yenye bado ni ya 2009. Na juu kampuni ni America na rebranding inaanzianga America. Anyway, kitu fani, unaona Colgate. Colgate ni it is an habitational word. Like it's an habitational name from Colgate in Sussex or Colgate in Kent. Na kitu fani, hii Colgate it's an old English yenye col inamaanisha charcoal, alafu gate inamaanisha gate. Yani hii gate ina indicate hiyo legate yenye ilikuwa ina lead that leads to a woodland where charcoal is burned. Now, those of you that have been to Marakwet, or those of you that have been to Cheptiret, Uasin Gishu County, mnajua wattle trees. Lazima mnajua wattle trees. Na kama ujui wattle tree, manzi, if you are Mkale, shout out to Manget. If you are Mkale, let's shout out to Manget. We have eaten those things when we were growing up. And it was very risky. Look at me trying to imitate some of my friends who talk in Kale and love the accent. Actually, we have spent a lot of our time when we were growing up in Kale land. In a squeeze in, you notice Nikona Rusungu. Nikona Rusungu. Anyway,